Downloaded from CopolaMusic.com.
Nisiva you been disappointed. Ni mambiri wa kupishamu. Deti ndogo mtima uwe. Deni exi uwe. Sinza kakufaka kuwaya. Olo kukukwila monono. There's something I need you to know. Kuti deni exi uwe. Nisiva you been disappointed. Mambiri wa kupishamu. Deti ndogo mtima uwe. Deni exi uwe. Sinza kakufaka kuwaya. Olo kukukwila monono. Something I need you to know. Deni exi uwe. Shaka kushina mno. Shaka kushina mno. Shaka kushina mno. I won't let you down. Shaka kushina mno. Shaka kushina mno. Shaka kushina mno. I won't let you down.
Loving you no wahala. No winning a kuletela kuna gonze for mahala. Baby boy to my dollar. Spice up my life, be my cinnamon, cardamom and masala. You never love me for the dollar. Even though I gave it all to you like the Indians in Kamwala. Kula is usha fio kutala. Dene fulu nyemba non shaka kuchin shepo kala. And let me tell you number one, walifuka. Mwone milomo no musana narishuka. Mwana bukombe na milomba mubisheko. Selamu baby baby love kuipusheko. Would you be? Mtu wazangala na ine paja vitu vikafuta. Would you see? If you close your heart to me, niji vintu sivza chinja. Tell me please, ngati ndiwe, uzafika kuma final. Niuze, I wanna know, if you're down for me. Nisi why you been disappointed, ni mambiri wa kupishamu. Keti mtogo mtima uwe, jeini exi uwe. Sinza kakufaka kuwaya, bolo kukukwida monono. There's something I need you to know. Shaka kushina mno. Shaka kushina mno. Shaka kushina mno. I won't let you down. Shaka kushina mno. Shaka kushina mno. Shaka kushina mno. If you give me your heart, niza kusunda beta. Sinili monga bina. If you give kusunga beto sinili monga bena.
Oh baby,
ni yo niza kusunga beto sinili monga bena. If you give me your heart, niza kusunga beto sinili monga bena.
Oh baby,
nisi why you been disappointed. Ni mwambiri wa kupishamu. Deti ndogo mtima uwe. Deni exi uwe. Sinza kakufaka kuwaya. Olo kukukwida monono. There's something I need you to know. Deni exi uwe.